WelcomeZiki.com.
Salamu ziwafikie wanaotamani, wambie muda wameshachelewa. Kushindwa kwetu haramu, kushindwa kwetu haramu, poleni, poleni nye. Niwambie, Samia amechaguliwa. Tunae mama, tunae ona, tunatamba nae kwa sasa mpaka baadaye.
Download kupitia SmokeMziki.com.